wote rafiki, ndugu shabiki, wambie muda saa tayari. Oh, wawewe na sisi, imara thabiti, pamoja tuweza fika mbali. Oh, oh,
say
yeah.
Your country, raise your flag, show your two colors.